yeah, 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 yeah. With an alarm.
Vandal Chaos, the producer is A.
Ngicela ukhulu siphathe kahle sana lami. Uhlonipha abadala nakuwe. Impilo kumele uyihlangabeze. Don't try to pull it down ngoba konke kusazolunga. Wena ngifuna ubhekele umama nekhaya. Ngicela ukuthi uwahloniphe amantombazane ngoba they will bring you down. Phele konke obusuhlanganisile maphele. Ayobanzi ngifuna ukuthi ukhulu ubabazi uyakuthanda boy. Nkinga zalo mhlaba sazokuphathisa ngekhanda strong. Kuzoba lula mjida mase uqala uku-understand urat norock. Kuzoba better ngoba ngizokwazi ukukutshela. Ngiyathi uzobe social uvuka lithathe ikhalishon empini. Mase kuliwe uyobakhombisa abaqondo 17. Manda mkinding mele ubafake fridgin. Mama ngeke azakuvumele mozo hamba ubuye ebusuku. Buka lana mjida wama ngifuna udlale lamantombazane. Akijimisa imali bese ahambe ethi ayakuthanda. Babili bambala bazokuvezela inhliziyo emhlophe njengelanda. Now they keep on talking ngawo yazi bayakuncanya. Ungabe uthathekile mfana uzogugu semncane. Impilo ibuzwa kwabaphambili bazokutshela iqiniso. Kumele ukholwe mina noma umama mfana uzoba strong. I was crying ungakabikho manje sengithole injabulo. Ngicela ukhulu siphathe kahle sana lami. Uhlonipha abadala nakuwe. Impilo kumele uyihlangabeze. Don't try to pull it down ngoba konke kusazolunga. Wena ngifuna ubhekele umama nekhaya. Ngicela ukuthi uwahloniphe amantombazane ngoba they will bring you down. Phele konke obusuhlanganisile maphele. Ngicela umthande ungampuli inhliziyo engezophola. We breaking rules siphikisane nabantu abadala. Ingakho sikhula singena future ngoba sikwazi ukuba patient. Isijaho kuyaphambili shiye emuva kubheda. Kumele siqale sidlule emsamo siyocela indlela. Maskanye ake siphilele mina ngiphilela wena nengcosi yami. Ngoba ngifuna ukuba ubaba ugrand kusebenzela nina mina. Ngifuna niphile ngifuna ningibonge mhla ngifile mina. Yamukela mfana kababa umphathe kahle mama. Ngoba ngifuna ukuzwa kuthi umhlupha ngamantombazane. Heaven no hell kumele uchoose indlela right bra. Ukhulu sube mdala bese usebenzele ekhaya. But kumele ukwathi kusathi uqale kube mnyama. Uzungalahle ithemba sosha qina phokophela khona. Wena ngifuna uphile njengokhulu uvungalaleli mudwa. Lestage kuhlanya intwele iqathaza ama-run pants. Ngicela ukhulu siphathe kahle sana lami. Uhlonipha abadala nakuwe. Impilo kumele uyihlangabeze. Don't try to pull it down ngoba konke kusazolunga. Wena ngifuna ubhekele umama nekhaya. Ngicela ukuthi uwahloniphe amantombazane ngoba they will bring you down. Phele konke obusuhlanganisile ma baby boy. Ngicela ukhulu siphathe kahle sana lami. Uhlonipha abadala nakuwe. Impilo kumele uyihlangabeze. Don't try to pull it down ngoba konke kusazolunga. Wena ngifuna ubhekele umama nekhaya. Ngicela ukuthi uwahloniphe amantombazane ngoba they will bring you down. Phele konke obusuhlanganisile ma baby boy. Wesana lami. I hope uzosiphatha kahle.